Eyo nga tuvuddeyo akakiiko ak'ebyokulonda kagobye okusaba okwali kwaswalibwa mu kakiiko kano, omu ku beegwanyiza ekifo kya Nakawa Division West Ivan Bowe, ono yali ayagala bonna bonna abali mu lwokaano luno balugobwemu asigalemu yekka, oluvannyuma lw'okuba nti bano baakola ensobi bwe baali nga bagenda mu maaso n'okusunsulwa mu kakiiko k'ebyokulonda. Bowe yali alumiriza banne bonna abali mu lwokaano abawerera ddala musanvu nti bwe baali bewandiisa nga balaga obwetaavu obw'okuvuganya ku kifo kino, abasinga baalaga nti baagala kuvuganya ku kifo kya Nakawa West, kyokka ng'ate amazima ku kifo kino yagamba nti kiyitibwa Nakawa Division West so si Nakawa West. Kale ng'ono agamba nti amateeka bwe gabanga gaakugobererwa, bonna baalina okuva mu lwokaano luno olwo ye ayitewo nga tavuganyiziddwa. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda bwe kaagenze maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino, kaakizudde nga aboogerwako bonna baasunsulwa mu mateeka, era ne bwe baali nga balaga we bagenda okunoonyeza akalulu, ebifo byonna bye baalaga biri mu Nakawa Division West, ekifo kyennyini ekyemulugunyizibwako. Kaakano abayise ku lugwanyi olw'okugoba mu lwokaano lw'okuvuganya mu 2026 kuliko akuli oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ya Uganda, Yoweri Ssenyonyi Bisekezi, Nasasira Happy awamu ne Okuye Felix Efraim, ate abalala kuliko Vincent Nobati, Kyambadde Wilberforce, Brora Herbert Anderson awamu ne Rwamiti Apuli, nga bano bonna babadde basuliridde okuva mu lwokaano luno. Wabula ayogerera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi, ensonga zino azinnyonnyodde bw'ati mu bulambalamba bwazo.
Eyawaaba n'eyawaabibwa bonna ne bajja wano kakiiko k'ebyokulonda ne bawaayo obujulizi bwabwe, eyawaaba n'awaayo evidence gye yawaayo, akakiiko ne kawuliriza enjuyi zombi, akakiiko ne kekenneenya evidence obujulizi obwaleetedwa, akakiiko ne kekenneenya amateeka agafuga ebyokulonda, akakiiko ne kawuliriza returning officer atwala ekifo ekyo, ne katuula ne kawaayo ensalawo yaako, kagambye nti okwemulugunya okwo okusinziira ku bujulizi obwaleetedwa n'amateeka agafuga ebyokulonda ne witnesses abaleetedwa evidence gye baleeta, kasazeewo ne kagoba omusango ogwo, ne kagamba abaasunsulwamu baasunsulwamu mu mateeka, baasunsulwamu mu kifo ekyo kyennyini ekirina okukiikirirwa.
Abamadde baaloperwa era nga basula kutebuuke okulindirira ensala enaava mu kakiiko k'ebyokulonda, okubadde Anderson Bulola awamu n'omwogezi w'ekibiina kya NUP Yoweri Ssenyonyi Bisekezi, bano bagamba nti tebabadde na kubuusabuusa kwonna nti bino bye bigenda okuva mu kakiiko k'ebyokulonda olw'ensonga nti eyaloopa naye teyeekakasa ekyo kye yaloopa, kale nga n'olw'ensonga eyo bamuwadde amagezi.
Ensala y'akakiiko tujaaniriza kuba tulowooza yeyobwenkanya. Ekigambibwa ti twakola ensobi, ensobi ziyinza okuba zaakolebwa ku foomu emu, naye foomu endala zonna eziraga obuwandiike bwaffe zaaliko ekigambo ekituufu. Ekyokubiri, muganda waffe oyo yeeyagaliza nnyo 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 n'ayita ne we yandikomye okulowooza nti nno asobola okuyitira mu kadirisa n'atomera omukisa, mukisa gusanga yeetegese.
Kage Ivan yali anoonya kututumuwala bike mawulire naki, naye nga akasonga ke yatwalayo naye kennyini ng'akimanyi, baba munnamateeka owaddala kuba mpulira nti munnamateeka akimanyi tekaliimu makulu. Oli wagamba nti president of Uganda ne president of the Republic of Uganda bye bimu, Nakawa Division West, Nakawa West constituency bye bimu. So kati yali alowooza nti olw'okubanga ground taliiyo talina tutumu ajja kuyitira eno mu mankwetu ng'abalala bazze bakola baanitamu.